Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ke a dumedisa ba Kreste ka leina la Morena Jesu Kreste. Ke rata gore re leboge Modimo gape wa re fileng nako ya gore re bue re tle go arogana lefoko la Modimo le setlhogo sa lona e tlabeng e le Focus on Things Above, go tsepamisa mogopolo wa rona le dikakanyo tsa rona mo dilong tseo di leng kwa godimo. The key scripture ke Bakolose chapter 3 verse 1 and 2 ke tle go di buisa fela ka sekgowa bate di tla ranolwa morago. Since you were brought back to life with Christ, focus on the things that are above, where Christ holds the honored position, the one next to God the Father on the heavenly throne. Keep your mind on things above, not on worldly things.
Ra leboga re go lebogile Modimo wa rona ka lefokole la gago la botshelo leo le re kgopotsang gore rona re bomang, re bilonga kae, re ya kae go tswa mo lefatsheng le re thuse Modimo wa rona ka go le utlwa, go ithuta go tswa mo go wena le go dira tse di molemo ka Kreste Jesu Morena wa rona. Amen.
Be pele re ka itse Modimo, pele re ka amogela Morena Jesu ya ka Morena le mophulusi wa rona, re ne re sule mo dibeng tsa rona, re ne re sule mo dikakanyong tsa rona, re ne re sule mo go sengwe le sengwe se re ne re se dira, le ditiro tse re neng di dira di ne di supa leso fela mo go tsone, gonne le ga motho a ne a rata go ka dira tshiamo o ne a iphitlhela a dira fela dilo tseo di tswileng mo tseleng. Yaanong Bakolose phuthego ya Bakolose e ya gopotswa fa gore lona Bakolose di go na le dilo tse di neng di dirwa pele tseo e neng e le botshelo ba lona pele, mara morago ga moo you were brought back to life, le ne le swile mara ga go a felela fela mo gore leswe, le ile la busetswa mo bophelong le Kreste. Kreste Jesu o ile atla a phela mo lefatsheng a tla go patella dibe tsaka le wena, a tla go di swela mo koteng ya sefapana, mme morago ga moo a tsoga. E rile ga a tsoga le rona we were brought back to life, re ne ra busetswa mo bophelong. Yaanong lentswe la Modimo le re bophelo bo re ne re bophela re ise re itse Kreste, le bophelo ba gore re itse Kreste a bo farologane. Bophelo ba ga ne re ise re itse Kreste, re ne re tletse ka lefatshe, re ne re tletse ka dilo tsa lefatshe, re akanya gore ga re na le material things ke gona ga re le mo botshelong. But yaanong ka baka la gore re mo go Kreste, re tsogile le Kreste, we were brought back to life, re buseditswe mo bophelong bo e leng Kreste, re ruane le ene ka go mo amogela yaka Morena le Mopholosi, a re tsepamiseng megopolo ya rona le dikakanyo tsa rona mo dilong tse di leng kwa godimo. Mokreste, kakanyo ya gagwe ga ya tshwanela gore e be kakanyo ya gore re kgobokanya tsa lefatshe fela, re felela mo lefatsheng. Re itse gore there is life after death, go na le bophelo bo bong bo re tshwanetseng re bophele. Re bone ka Kreste e rile ga a tsoga ga a ka felela fela mo lefatsheng, Bebele e re o ile a tlhatlhoga, a tlhatlogela kwa legodimong, o emetse go tla go lata phuthego ya gagwe, monyadi wa gagwe o e leng rona ba re amogetse Morena Jesu. E re go tlhatlogeleng ga gagwe kwa legodimong o ile a nna mo positioning e honorilweng, the honored position, ka mo letsogo le le jang la Modimo rara mothata yotlhe. Jaanong verse 2 e re keep your mind on things above, not on worldly things, dilo tsa lefatshe a re ntsheng kakanyo ya rona mo go tsone gore re tla phela kae. Lefoko la Modimo le re boleletse gore dilo tsa lefatshe di batlwa ke batho ba botlhe, le batho ba ba sa itseng Modimo ba di batla. Yaanong rona yaka ga re itse Modimo, a re batleng pele tsa mmuso wa Modimo, tso tsotlhe di tlile gore di tlile gore okelediwa. Re seke ra bona o ka re bophelo ba rona bo pumpunyega go tswa mo dilong tse di tshwarwang ka matsogo, mo dilong tse di bonwang ka matlho. phuthego e e gopotswa gore a re boeleng re ikitse gore re boma re ikitse gore re ba ko kae. Motho ga a tsamaile ga a ka tsamaya a ya oversea le a ka tsamaya a ya ko kae 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 kae, mara pelo yona e nna e le kwa gae, e nna e gopotse kwa gae. Le ga a ka huma khumo e le o se se le mmogo yena ke gore nka e fitlhisa jang ko gae. Le rona re le bana ba Modimo, the whatever se re se etsang, it is to our credit ya gore re tlo boela gae bana ba Modimo. A re focuseng mo dilong tsa Modimo, gore thato ya Modimo e ka diragala jang mo maphelong a rona. Modimo re ka mo phelisa bjang. Dilo tso tsotlhe tseo ke tse batho ba lefatshe di seo mo dikakanyong tsa bona. Mokeresete o a tletseng ka lefatshe ga a nagane ka go kgatlha Modimo, o nagana ka go kgatlha batho. Tafita ya ka kgosi o ne a itse gore o ne a tshela bophelo ba matobetobe go le monate mo bophelong ba gae, mara ga a ka a lebala Modimo. Tafita o bolela mo Psalm 73 verse 24-26, are with your advice you guide me and in the end you will take me to glory. Re gaidwa ke lefoko la Modimo gore re phele yang, re bue yang, re tshele yang, re relate yang le batho, re dire re seke ra dira eng, ka gore kwa bofelong we must be taken to glory. Kriste Jesu go na le dilo tsa ileng a di gana a sa le mo lefatsheng le. Satane o ile a tla proposa mo go yena gore nko o nkhubamele ke tle go gofa mahumo a lefatshe le, mara a gana Morena Jesu ka gore o na itse gore puso ya gae ga se ya lefatshe le. O ile a dira metlholo ya re ga se ne a tisa dinkgwe e ba tse dintsi-ntsi, batho ba tla ba leka go mo ira kgosi ka swele, ba batla go mo dira kgosi ka nkane, because ba nagana gore o tlile go ba namolela mo ikonoming ya bone ya nako ele. Mara Jesu Kriste a itse gore bogosi ba gae ga se ba mo, ke ba lefatshe, ke ba legodimo, ke ba garara, ke ba lefatshe le letlang. Jaanong le rona bana ba Modimo, it doesn't matter gore re tswelela pele re phomelela yang mo lefatsheng le, kwa bofelong re nagane ka the glory eo e leng gore Modimo o tlile gore ba mo yona ga re se nne re tloga mo lefatsheng le. Verse 25, as long as I have you, I don't need anyone else in heaven or on earth. Nako tse dintsi re tseelwa ke ditsala tsa rona, re tseelwa ke batho ba re phelang le bona, the monate ole le our destination e be e latlhega ka baka la bona. Tafita na kgotsofatswa ke gore ga ke na le Modimo ga ke sa tlhoka ope, ga ke na le Modimo ga ke la le letlala, ga ke ilo tshwenngwa ke dilo tsa lefatshe le. O ne a itse gore mmele wa gagwe, dikakanyo tsa gagwe di tlile go fitlha mo di slowang down mo teng, mara a feleletsa a bolela gore le ga di ka slow down kobe ka fitlha mo botsofeng baka, ke ntse ke bolela ka Modimo o, ga ke ilo fapoga Modimo o ka baka la dilo tsa nakwananyana. Lentswe la Modimo le re le Josepha o ne a le kwa Egepeto e le Israele, mara ga a ka a itia ka dilo tsa Israele tsa Egepeto ka baka la gore o ne a itse gore ke Moiseraele. Moshe le ene o ne a tlega ko Egepeto, but a seke a diwa ke dilo tsa Egepeto. Bebele e re a ikgethela gore a safare affliction le bana ba Modimo, go na le gore a enjoye monate wa sebe ka nakwananyana. Re go na le dilo tse dintsi tse di diang ba Kriste gore re seke be ra focusa mo dilong tsa legodimo. Struggle tse re fetang mo go tsona, di-setback tse re fetang mo go tsona, le diphenyo tsa nakwananyana fela ke tsone tseo di notlelelang batho gore ge motho a goga bokete o bona o kare bophelo bo felela foo. Kantenya, bophelo ga bo felle foo, bophelo ke Kriste. Bophelo le ga re ka sokola mo lefatsheng, le ga dilo di ka se re tsamaye le pila, but rona re na le legae leo re tshwanetseng re tsepamise mogopolo wa rona mo go ona. Le ga re ka atlega, but still katlego ya lefatshe le go na le mo e tlo felelang teng, ka gore everything mo lefatsheng e na le expiry date ya lona. Dilo tso tsotlhe bana ba Modimo, dikhumo, di-powers tse re ka nnang le tsone mo lefatsheng, le ra nna le ditlhabi tse dintsi-ntsi-ntsi mo mebeleng ya rona le mo dipelong tsa rona, tso tsotlhetse go na le mo ditlo felelang mo teng. There is nothing permanent mo lefatsheng le. Dilo tsa permanent, dilo tse di nnelang ruri, ke dilo tsa lefatshe le letlang le Modimo a re tshepisitseng tsona. So re tshwanetse rona re le bana ba Modimo re itse gore lefatshe le ga se mo ro felelang mo teng. Re ka nna ra nna le di-material possessions, but re tshwanetse setse re itse gore kwa bofelo re berekela kgalalelo e tlonnelang ruri di social status tsa rona gore na le maemo a makanang ka mo setšhabeng re tlotlwa ke batho ba bakanang kang dikereke di tletse bokanang kang one day re tle go di tlogela dilo tsele let it not all be about the church let it not be about our achievements metso tsotlhe tsela re lebelele gore modimo ke kgomarele tso tsotlhe sekebe ka latlhegelwa ke pholoso ya gago sekebe ka latlhegelwa ke di-reward tse di tlang ka baka la gore ka nako tse dingwe ga re ka concentrator mo se modimo a re dirisang mo sone re ka latlhegelwa ke tse di tlotlang re a feta mo mathateng a mantsi re a feta mo ditshokolong re a feta mo dilong mara dilo tse le tsone re a itse gore ga re nnela ruri mo tsone a diske di a re discourage re iphitlhela re itatotse modimo mo go tsone Jobe o ile a itse modimo gore ke modimo wa bosakhutlheng ebile a bolela gore ke a mo itse morokolodi wa me gore o a phela le ka matlho ke tlo mmona o bolela a le ka mogare ga matlhoko o bolela a le ka mogare ga dillo o bolela a le ka mogare ga maemo a thata mara ga a letla maemo a gore a feleletse a sotse modimo a feleletse a ngaletse modimo a feleletse a na le dipotso a botsolotsa modimo bosigo le motshegare maemo a gago a sekebe a tlisa kgotlhang mo gare ga gago le modimo ee ka nako tse dingwe dilo o ka bona o kare ga di go tsamaye le pila but it does not mean gore modimo go latlhile rona re a feta bana ba modimo mo dilong tse di re discouragang Jobe o fetile batho ba leka go mo discourage ba leka go bua sense mo go yene mara a gana sense a kgomarela lefoko la modimo a gana gore a letlelele go wara a letlelele dilo gore di mo kgoreletse go tsamaya le modimo ke batla go bolela so bana ba modimo di ke dilo tse dintsi tse re kopanang le tsone mo bophelong mara re seke ra di letlelela gore di agele gora magareng ga rona le modimo because re focusa mo dilong tse di tlang e seng mo dilong tse di leng mo lefatsheng go na le ditumelo-tumelo tse dintšha tse di tsenang tse di ka faposang motho mo go dumeleng mo go Kereste Jesu mara o seke wa di dumelela mo bophelong ba gago go na le ditshwetso tse dintsi tse batho ba di tsereng ba ba neng ba tsamaya le modimo ba fetola kaka their faith ba fetola kaka their belief ba fetola kaka le lifestyle ya bona but all those things di sekebe di a tlisa kgotlhang magareng ga gago le modimo itse gore yaka lentswe la modimo le bolela le re rona we were brought back to life with Christ rona re ba le godimo le ga re le mo lefatsheng re lebeletse gore ga re tloga mo lefatsheng mo dilo tsa lefatshe re tle go di lebala ga di yo contribute sepe ka ko re yang ko te re tle go di tlogela mo lefatsheng le but rona se re setseng a re kgomareleng modimo a re kgomareleng the promises tsa modimo a re kgomareleng our destination gore re ile go fapoga mo kwa modimo a ratang go re isa teng ka baka la gore re bona batho ba dira tsele le tsele le tsele bana ba modimo ga se phoso gore re iphitlhele batho ba dira ka mokgwa ba ratang ka teng mo pele ga matlho a rona ba tsaya ditshwetso tse di kgatlhang bona di sa kgatlhe modimo mara rona re na le se re dumetseng mo go sona re a mo itse morekolodi wa rona re a mo itse mopholosi wa rona re a mo itse motlhodi wa rona a re kgomareleng ene re sekebe ra letlelela dilo tsa lefatshe gore di-promises tsa fake gore di re tlose mo tumelong ya rona we will keep in our minds dilo tsa legodimo e seng dilo tsa lefatshe le because tsa lefatshe le ga gona ko di yang ko teng a re bueng ya katafita a re kwa bofelong modimo o ke mo direlang mo o tlile go nkisa kwa kgalalelong modimo o ke mo direlang mo ga ke na le ene ke na le tso tsotlhe tse ke a kgotsofala ka ene dingwaga di ka nne di a tsamaya a ise a boe morena Jesu ka ba ka tsofala mara se ga se reye gore ke ngalele modimo ke fetole se ke dumelang mo go sone ke tle go ema ke le ngwana modimo ke tle go kgomarela modimo gonne ke ene le tlhogonolo laka everything se ke se bonang everything se se diragalang everything se ke se utlwang everything se ke kgonang go se tshwara they are only meant for temple temporary time go e leng gore e tlile go feta di o feta bana ba modimo ga gona se se o nnelang ruri maemo le ona a feta wa bona le ko tirong motho e ka nna nnang gangara e ka nna ya nna senganga mare ga e re 60 years nako ya gagwe ya go dira e a feta tse dingwe di feta re sa le mo lefatsheng le so one day re le bana ba modimo re tlile go lebala ka tse di re tlhagetseng di a re utlwisa botlhoko mo tseleng e ya modimo ya rona a re tshwarelle. Let us hold fast, ka gore modimo wa rona o a tshepagala. Modimo wa rona re a leboga le mo mosong wa letsatsi le ne la kajeno gore thusa gore re kgomarele wena, re sekebe ra matololwa ke sepe mo go wena. Modimo, go botlhoko mo lefatsheng le re tshelang mo go lona, le le sa ikanyege, le re bonang metlholotlholo, mare re leboga gore re na le wena, ebile kwa bofelong re ya go fitlha kwa wena o re beetseng gore re fitlhe ko teng. Re a leboga ka Kereste Jesu morena wa rona, amen. Bishop Lucky Molwantwa, Mispa Bible Church, 072-135-0708. Amen.
As easy as the touch of a button, the message of life on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729. And our care center will gladly contact you to pray for you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.